kimama. Oh, 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 yanga.
Sisi ndo mabingwa, mashabiki oya oya tunajaza viwanja. Amama Jojo, watoto jangwa ni moto. Amama Jojo, tunawapa joto.
Pepelusha bendela, puliza vuzela yanga. Pepelusha bendela, puliza vuzela.
Twende kushoto.
Shake it,
vua.
Vua.
Shake it,
vua.
Vua.
Shake it, vua.
Vua.
Yeah.